Jay the king on the beat. It's a young prof in the house, baby. Na be again.
Lazima wajipange.
Walishuka wamepanda. Walizani shela kumbe wamevikwa sanda.
Lazima wajipange.
Uluti nishafika. Mzuko kisha panda na simamisha
kasa. Lazima wajipange.
Gitaa kishanuka. Wanauliza huyu waleo ama wakuja.
Lazima wajipange.
Kucha play kwenda play show. Mike nipe nifanye so. Mike nipe nifanye so. Mwezo uwa osu mweka sojiweza ana uwezo. Napenda vya kwangu kama sipendi vya dezo. Soma nyakati, usisome mchezo. Wakuja weka pipe gesa na weka mlegezo. Wanaita kata play, heshima kwenye play. Pata amo kose ila usishuke bay. Sija fika daa na kwajua Oyster Bay. Etazi tukia sana, mix na kebay. Hasia taika vipi ya chana nae. Ila hajichunge sana iseka mkosi badai. Najari utu na pia najari pesa. Mambo ya ende sanjari kitani weze kutesa. Kimaso kina nani, wanabudu mashetani. Sikwetu ya kipanda tunashusha toko bani. Mziku amba uko deep, ajarishi sina kitu. Shalo jichunge sana mana eshima
sosi. Lazima wajipange.
Walishuka wamepanda. Walizani shela kumbe wamevikwa sanda.
Lazima wajipange.
Uluti nishafika. Mzuko kisha panda na simamisha kamana.
Lazima wajipange.
Gitaa kisha nuka. Wanauliza huyu waleo ama wakuja.
Lazima wajipange.
Kito play store na play show. Mike nipe nifanye so. Mike nipe nifanye so. Batishi na kutaka sibajiliki na kupata. Maisha kama kamari na kupata kama baraka. Nimeji funza mengi, nimekosa mengi. Hata kama nikishuka basi watomia wengi. Sina timu wala mechi, nasotea benchi. Na kama WCB basi ningevaa jezi. Chukia zina mfumo, kubwa siyo kimo. Penda kilicho chako ataka faida aimo. Mnachonga maneno mina nyoosha misemo. Nalinga na maisha yangu hata kama sina limo. Furi mwenye ujuzi na jiona mwanafunzi. Kima napewa leo na jengo ni jenga juzi. Usipuzi naona joto limezidi nyuzi. Mungu sante kwa kunipa pumzi. Japo chate wanachonga na diski wanamuzi. Nasari kila siku wana pasua vizi.
Lazima wajipange.
Walishuka wamepanda. Walizani shela kumbe wamevikwa sanda.
Lazima wajipange.
Uluti nishafika. Mzuko kisha panda na simamisha kamana.
Lazima wajipange.
Gitaa kisha nuka. Wanauliza huyu waleo ama wakuja.
Lazima wajipange.
Kitu play store na play show. Mike nipe nifanye so. Mike nipe nifanye so.
Lazima wajipange. Lazima wajipange.
Yeah. Ziyan Prof and Dive Spirit.
Lazima wajipange.
Touch and see again. Now be again.
Lazima wajipange.
My son. Inshallah.
Lazima wajipange.
You so my boy. Ziyan Prof and Dive Spirit.